Mutazama twiri ya Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanye muraho murakoma ni Thomas Kamirindo ubasuhuza. Mu Burundi muratwumvira kuri ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu, ariko rero mudukurikira no kuri wa3@, radio yacu voa@.com, YouTube na Facebook kuri VOA radio yacu, maze mukurikire iki kiganiro cyanyu muri sanga uko kirimo kibageraho.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze rero kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Uyu munsi twabatumiriye umunyarwenya Musengimana Eugene, uzwi cyane cyane ku izina ry'ubuhanzi rya Professeur Mbata, Prof Mbata. Yaretse umwuga we muri televiziyo yakoreraga i Kigali, yiyegurira gukora urwenya mu buryo bita stand up, ni ukuvuga ahagaze avugira muri mikro abwira abantu bamuri imbere aho ngaho, nuko akabasetsa bakihirika kandi biramutunze. Twamwigiraho iki rero cyane cyane mwebwe rubyiruko, mu rwego rwo kwihangira imirimo no gukoresha ubwenge bwacu, impano karemano zacu, kugira ngo twibesheho muri isanga. Nabatindiye rero umushyitsi. Prof Mbata, urakomeye?
Ndakomeye cyane.
Ndagushimiye cyane rwose uyu mwanya wigomwe kugira ngo uganire n'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika. Ikaze rero.
Kamirinde, ntago ari umwanya nigomwe.
Ehe.
Ahubwo ni umwanya ngenera abanyarwanda kubera ko nibo nkorera abanyarwanda ndetse n'abarundi.
Ndagushimiye.
Abanyarwanda ndetse n'abarundi n'abakongomani
bahariya bavuga ikinyarwanda,
nabo barahari bavuga ikinyarwanda,
benshi cyane. Nuko rwose ndagushimiye pe. Hanyuma rero nkuvuze gacya cyane gusa, noneho mu magambo make ariko nyine yiyunguyeho gatoya, wewe watubwira kuri muntu ki?
Njyewe nitwa Musengimana Eugene, nk'uko wari ubivuze. Musengimana Eugene uzwi nka Professeur Mbata, ndi umunyarwenya, icyo ni icya mbere. Ikindi nanone nkaba n'umukinnyi wa filime nyarwanda.
Yego.
Umukinnyi wa filime nyarwanda, nanone nkongera nkaba umujyanama muri izo tara, kuko mba muri foramu y'urubyiruko rwacu mbamo nk'umunyamabanga nshingwabikorwa muri foramu y'urwenya. Dukora mbamo nk'umunyamabanga nshingwabikorwa.
None se mubona abajene benshi baza babagana kugira ngo mubagire inama?
Yego, baraboneka.
Nk'ikibazo bakunze kukubaza wowe ni iki?
Icyo bakunze kumbaza ni uburyo babasha kuzamura impano zabo. Yego.
None rero ukabasubiza iki?
Nkabasubiza yuko kugira ngo bazamure impano zabo bisaba ingufu nyinshi, nk'uko natwe kugira ngo tubigereho natwe byasabye ingufu nyinshi.
Yego.
Icya mbere ni ukubikunda. Kubikunda buriya ikintu iyo utarakunda ikintu nacyo nticyagukunda.
Ni wowe ubanza gutera intambwe ya mbere.
Ni wowe utera iya mbere rwose. Ubanza gukunda nawe ugakundwa. Nubwo bifuza guhabwa ibyo udatanga.
Aha. Noneho se ubwo ngubwo hari nk'abantu umaze kubera icyitegererezo mugifaransa babyita kubaha inspiration, mu cyongereza inspiration
role model. Yego, barahari benshi, ari abana bagiye baca amaboko yanjye bakora comedy. Inkuru urugero baraba bigomba guhinduka baca amaboko yanjye, ba Clapton baca amaboko yanjye, bari abakora bya bindi bya ya bakina nuza bafite filimi y'umuturanyi abitwa baramujyane baje kuza muri Amerika, nabo bagiye baca amaboko yanjye.
Yego,
ni benshi benshi bayinshi batandukanye kandi bakomeye.
Noneho
yego, ku rwego nani nshoboye nanjye, ko nanjye nta kintu mfite cyo kubaha, ariko mu buryo bw'imitekerereze babafashije.
None se wowe ubwawe ku giti cyawe, ibintu bya comedy, ibintu byo gusetsa, ibintu byo gukina filme, hari aho wabyize byarizanye muri wowe gusa wumva urabishatse, urabikunze, hanyuma urabitangira birikora?
Bonge ibi bintu bijyamo ntabwo nabyijyanye, ahubwo nabijyanywemo n'abandi.
Yego,
bakabimbonamo mbere y'uko ngewe mbyibonamo.
Aha.
Urumva yaba ari aho nize mu ishuri, sinzi abantu bakurikira radiyo ari abo twiganye
bibutse aho wize.
Nize mu Rwampara, nize mu Gatenga, nize ku Kibuye, nize ni he, ariko abo twagiye twigana bose barabyibuka, baraza kubivuga.
Rwampara na Gatenga ni ukuvuga ubwo ngaho wari ukiri mu mashuri yibanze, mbese amashuri mato we? Nuko za Kibuye ujya kwiga y'amashuri yisumbuye?
Oya, mu Gatenga ni y'amashuri yisumbuye.
Ah. Nuko mu magambo make rero wari wifitemo impano nawe utazi?
Ntazi, ariko bagenzi banjye bo bakanyimbonamo.
Yego.
Kuyimbonamo rero nibo bagiye bafungura iyo mpano yanjye. Ndabyibuka bwa mbere nkivugira kuri radiyo, nabanje gukorera kuri Flash.
Radio yitwa Flash. Yego,
nivugira kuri Flash FM, nkora ikiganiro cya country music ariko ivanze n'urwenya. Navugaga amateka ya ba Dolly Parton, ba Kenny Rogers n'abandi bose, ariko nkashyiramo n'urwenya.
Yego,
icyo gihe nitwaga Eugene.
Aha.
No, ku ishuri uko banyitaga Akimbata, birangira banyise bakajya bamugara Kimbata, Mbata, Mbata. No, abantu batabyumva neza bakumva Imbata. Bakumva Imbata. Imbata kuri radiyo byagenze bite? Ubwo birangira izina Mbata nawo narikuye n'ahandi. Rero ntabwo niyise Imbata, ntabwo niyitwa Mbata, nitwa Jeni, ahubwo abanyumva n'ababonye ibyo nakoraga nibo banyise Mbata.
None ryaraguhamye?
Nabihungirayo ko nkorera Abanyarwanda
nta kundi rwose. None rero Musengimana Eugene aka Professor Mbata, iki kiganiro ntabwo ari icyawe nanjye genyine, ni icy'Abanyarwanda nyine, ngo bavuze n'Abarundi n'Abanyekongo aho bari hose, imihanda yose. Hari n'abonye batanze nimero bashobora kuba bari muri Zambia, ubungubu turaza nabo kubashaka. Ariko rero uwa mbere dufite kuri telefoni ni Niyitanga Simon, none reka tumuzane. Niyitanga we?
Yego,
urakomeye?
Aho neza.
Uherereye he Niyitanga?
Ni mu Rwanda mu Majyepfo.
Amajyepfo ko ari magari, ni mu kahe karere?
Mu karere ka Kamonyi.
Gusha ku ngingo rero,
hanyuma nyine Profesa Mbata nk'uko nyine bivugwa, amubwiye mu bintu bya komedi, ubungubu ibyo bintu ni ibintu bihenze, ibintu bihenze kubikora n'ibikoresho bisabwa, ubona ari ibintu bikomeye. Se abona ubundi impano yonyine y'ubwayo hari icyo yafasha umuntu adafite ubushobozi?
Niyitanga urakoze. Reka gusubize rwose. Musengimana we, umwanya ni uwawe rero.
Akiriho cyangwa yagiye?
Yagiye, ariko arumva radiyo, ndabyizeye.
uko biri kose arabyo
arabyumwe
imano muri no minsi imwe turimo iragoye cyane itandukanye niyo twahozemo ya mbere kugira ngo zabo uzagira impano udafite abashoramari biragoye ngomba kugira impano kuko ntago wagira impano ngo ugire n'amafaranga ugire na kontrole yayo izina naho ndi muntu ubijemo ntago byakunda
mbese ugomba kugira ukuzamura
ukuzamura agomba kubaho team igufasha kuri ibyo bintu n'ufite impano byonyine ntacyo byagufasha
ariko nawe wiyicariye gusa ntihagire icyo ukora kugira ngo ibyo byose nyine ushaka abantu mufatanya nawe wicariye gusa ntabwo byakwizanira
urakoze cyane ahubwo igisabwa iyo umaze kumenya ko ufite impano wegera abagufasha kugira ngo iyo mpano izamure turabizi cyane no muri ibyo bihugu bikomeye nka Amerika ntago umuhanzi ashobora kwifata mu gitondo ngo avuge ngo arazamutse ku giti cye urabizi agomba kugera rebanyuramo agomba kugera studio irimo ukorera indirimbo agomba kugera umufasha kugira ngo clip ikorwe byose birahinda nk'uko yari abivuze
ariko ubushake bukaguha ingufu zo gutangira
urakoze cyane
n'impamvu ndi kubikubwira n'abandi bose bumva ijwi rya Amerika ni ukubera ko hari umusore w'umurundi twigeze kuganira witunze arasudira abwira abumva ijwi rya Amerika ati dore ukuntu natangiye ati nkiri mutoya nabuze amahirwe yo kwiga noneho nkajya ngenda nkegera abantu basudira nkareba uko babikora ati bukeye bakajya bambwira bati wakana mpereza akakantu noneho baratangira bakajya bamwerekera n'ukuntu basudira none ubu ngubu ni umusuderi ukomeye witunze mu magambo make rero n'ubushake buziramo gutangira kwifasha
ubushake nibwo ngenzi nigeze kubwira abantu njye mvuka mu Kiyovu
Ikiyovu cya Kigali
Kiyovu hariya mu kagari ka Kiyovu mu Rugunga ahitwa mu Rugunga inyuma ya Cercle Sportif
ndahazi lise niyo nizimo ndahazi nahamaze imyaka irindwi
inyuma ya Cercle Kigali haruguru yayo ubwo nimba rize muri lise n'iwacu urahazi
narwampara hose ndahazi usibye ko nabaye n'umuskuti ndabaye na komiseri w'abaskuti iriya santire ya Rwampara yereye santire ya Rwampara hose ndahazi ni nko mu rugo
urumva rero ibyo navugaga ntago ushobora kubyuka mu gitondo ngo witure ku bintu icyo ugomba gukora ugomba kubanza gushaka nyine kugira aho wegera abantu ukabasaba ukavuga ati rero nange ubu nashobora ibi byagenda bitya bo bakakwereka umurongo noneho umurongo nawe ukawugenderaho
niko se mbata hari abantu bajya batangira gutya ariko bagacika intege bo wabagira ihe nama
bagacika intege muri 2009 nakubwiye ko aribwo ninjiye muri uyu mwuga wanjye 2009 twatangiye dukoresha amaguru mu kujya kureba aho twakwerekana ibikorwa byacu
ni ukuvuga mwarimufite amikoro makeya
yari make cyane ari nayo icyo nshaka kukubwira wenda nayigiye kukubwira mu kanya muri iyo myaka kugira ngo ubone aho werekana ubumenyi bwawe cyangwa ibyo ukora byaragoraga cyane bisaba yuko ugomba gukoresha imbaraga nyinshi kandi none izo mbaraga rimwe nimwe ugasanga utazifite navuye ahantu aho mvuka naba akubwira urayibuka navuye mu Rugunga njya ahantu hitwa i Masaka ipari hejuru ngiye gushaka umumanege wa radiyo kugira ngo ampe akazi mpageze yari afite ishansiye ari kubakisha ndamutegereza amara nk'amasaha nk'abiri ataraza arambwira ati ariko nimba ushonje genda kwa kanaka baguhe icyo kurya ndagenda barakimba bampa icyo gihe nari nkiri umunyeshuri nyine muto rwose nabyo twa burusheti n'agafanta ndamutegereza nanone bigize umuta ya nyuma ubone nagiye mfite agatike kahangeza kandi ngomba gutaha mu Rugunga wahumvishe mu Masaka ipari hose urahazi n'abatumva hose barabizi
Yego.
Niyo mpagije hejuru namaze kuhagera mpari. Uwo manager arambwira ati uyu munsi ntabwo nkibonetse, ati irange ushaka uko utaha atuko tuzabona n'ejo. Mva masaka hejuru i Paris ngomba gutaha mu Rugunga mu kagari ka Kiyovu.
Yego.
Mpava n'amaguru ndataha. Ibyo binyereka ko impano ndimo ndakorera ngomba kuyivunikira kandi nkayikoreshamo imbaraga kugira ngo nzabashe kuyigeraho.
Noneho abantu batazi aho hantu, ubwo wababwira ko wagendaga n'amaguru nk'amasaha angahe?
Amasaha wenda nk'atanu.
N'amaguru ukagenda ushaka ikintu?
Nshaka impano. Bwari bunije none icyo gihe.
Ariko urataha?
Ndatahagira mu rugo.
Bukeye usubira kongera kumureba?
Cyane rwose.
Noneho mwarabonanye?
Niho twarabonanye, anyereka aho mba negamye. Arambwira ati wabegamye aha ngaha, nzagushakira aho wicara. Negama, anyereka aho nicara. Ubwo ni bwo nayo yampaye, yahise ampa ikiganiro cya, yampaye ikiganiro cy'amasa cy'iminota 45. Hari ikiganiro kitwa Hot 77 cyakorwa na Paxson. Icyo gihe cyakorwa na Paxson, Hot 77 kigomba kurangira. Mwahita njya mwakora iminota 45. Nyuma y'iminota 45 hagahita hinjiramo ibindi biganiro. Yamaye kuwa kabiri no kuwa gatatu.
Buri cyumweru.
Uwo ni wafunguye ubuzima bwanjye muri uyu mwuga nkora, kandi Imana imuha umugisha.
Icyo gihe utarahembwa nanone wagendaga n'amaguru kubera ko utaragira ubushobozi bwo kujya utega imodoka?
Oya, ubwo gutega imodoka byo ntabwo byakundaga. Urumva nagombaga kuhatembera.
Nuko utangira utyo rero none ubungubu dore aho ugeze. Nuko Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira na Musengimana Eugene uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya Prof Mbata. Turaganira ku mpano umuntu aba yifitemo none akayikoresha ntacike intege. Mu by'umwihariko ni umunyarwenya, akora ibyo bita stand up mu Cyongereza, nyine ni ugusetsa abantu n'urwenya rwe akoresheje mikoro aho ngaho bari imbere ye. Niko ibintu by'urwenya mu Rwanda ntabwo nakwihanukira mvuge ngo ntibiri mu muco, ariko ntabwo bimenyerewe n'icyo nashaka kuvuga. None abantu ubona babyitabira bakaza bakakureba bakishyura koko?
Ejo nari mfite igitaramo Bambino. Ahitwa Bambino ni igitaramo cy'abana cya Bye Vacances cyo gusezera abana. Urebye no kuri channel yanjye ya YouTube yitwa Mbata TV, ubona ko abantu bari bahari kandi bari benshi. Kandi twishyuzaga 10,000 baraje rwose.
Ubwo mwabonye nk'abangahe?
Twabonye sinamenya ngo ni bangahe kuko nari nishyuwe n'ubuyobozi bwa Bambino. Ariko uko biri kose twari dufite iyo uza parikingi yari hantu ku Ruhangana haba hari abantu benshi kandi ni hanini cyane. Turababara nk'uwenda nko mu 1,200 gutyo.
Nuko urwenya urukora mu Kinyarwanda cyangwa no mu zindi ndimi?
Urwanjye rero ndukora mu Kinyarwanda kubera ko nicyo mvuga neza. Ndukora mu Kinyarwanda nicyo mvuga neza kandi none ni oriente cyane mu bana.
Noneho ubwo ngubwo n'urwo rwenya niwo urwihimbira ukarwandika, nuko ukagenda ugakoresha igitaramo?
Ndatumirwa.
Yego.
Ukambwira ibyo ngomba gukora. Nabishyira mu busizi bwa gihanzi nkaguha icyo ngomba kuguha kandi kirimo n'urwenya kandi bikagera neza.
Yego.
Urambwira ati mfite event imeze gutya, uzaze ubikore gutya, bigende gutya. Noneho nanjye nk'umukomediye nk'umuhanzi nkabiha umurongo kandi mwiza kandi bikaraza biryoshye. Nubwo buryo rero abantu dukorana.
Nuko ubwo mukanya ndaza kukubwira usetse abumva Ijwi rya Amerika bo bitekerezaho gatoya. Nuko
ntacyo bitwaye rwose.
Yego.
Ni ibintu ntabwo ari ibintu uhatiriza. ni ibintu biba mu maraso ukabitanga igihe cyari
aha
iyo hari umwanya wo kubitangura bitanga rwose
nuko nuko bateri febre we
karame karame
urakomeye
ndao ndakomeye ariko mbanje gushimira umutumirwa
ye mubwire naho uherereye n'amazina yawe nyakuri kubera ko giye ndakuruza ariko we ngaho mwungura inama
Gerere mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Gisagara ubwo navuze ko ari mu Rwanda
yego
ariko no kuri Facebook nanditse mvuga yuko nangiye umwana nyiyumvamwo
ubundi se witwa nde mubwire uko witwa
nitwa ku mazina asanzwe ni Shumusha Jean Baptiste ariko izina ryo gukomeza ni Baptiste Ebus
ye nuko nuko komeza rero
ubikibazo nshaka kumubaza n'inyunganizi mubana afite nta wafashe iyo mpano ye
ubanza umenye nimba afite abana ahubwo
nkongera nkamubaza
yego
umuntu ashaka kumutoza ari nko mu cyaro ari nka kure yamufasha gute yamenya kontakite ziwe gute azidusigire kuri kwijwi rya Amerika wenda ku buryo twazamenya kujya kitwamugisha inama
nu urakoze cyane Shumbusho
nimushaka muhe namba yanjye nayanditseho nta kibazo
ye buretse ibyo ngibyo tuze kubikora nyuma y'ikiganiro ndabikwemereye ko nza kumuha nimero zawe rwose
komera
urakoze Eugene we uyu muntu rero wamwumvise wo muri Gisagara
yambwiye ngo abana banje ntabakuriye nakurikije impano yanjye by'ukuri abana nabo ndabafite
barangana iki mu myaka y'amavuko
y'amavuko umukuru wanjye afite imyaka 14
uwo ngo nawe yakwerekana impano ze kuko noneho bateri febre afite ukuri kubaza icyo kibazo
uko biri kose amakuru yanjye arayazi
aha
muri abo rero mfite bose sinzi nimba ari iby'abana bakunda ibyo nkora n'abafana banjye ariko mba mbona nkurikije tide zabo mbona bagamije ibindi bitandukanye n'ibyo nkora nta n'umwe urakurikije
usibye ko hari igihe n'impano iza kwigaragaza nyuma mu myaka ubwo ni ukwihangana ukazareba icyo byishakiye kuko ye noneho rero ikindi kibazo cya bateri febre ati umuntu wabonana gute kugira ngo umufashe icya mbere uko muzabonana nabyo muzabyivuganiraho ndaza kuguha nimero ye nawe nubyemera ndaza kumuha iyawe hanyuma muzishakanire ariko ahubwo ubwo uko nyine muzafatanya muzabyumvikanaho ariko rero nyine nk'ubu ngubu umuntu wumva ijwi rya Amerika muri aka kanya ufite impano wamusubiriramo ihe nama kubera ko wigeze kuzitanga ukuntu bashobora kwitwara kugira ngo talanta zabo mbese ubwo buvanganzo bwabo none ubutere imbere wakongera ukabagira ihe nama
inama nawagira cyangwa se nicyo nawe nabafasha bafite impano by'umwihariko ya komedi kubera ko nanjye nibyo bintu niyumvamo
yego
buriya urwenya ntago ari ibintu twikorera ku giti cyacu tubikorera abandi ntago tubyikorera kuko ntago wakwisetsa ubwawe iyo ubona rero wabasha gusetsa abantu batanu bari iruhande rwawe cyangwa n'abandi bakabikubonamo ibyo bintu icyo ugomba gukora yegera abantu bagufasha byibuze kugeza ibihangano byawe ahagaragara kuko rega hari abakinnyi benshi bapfana ibitego mu maguru hari n'abahanzi benshi bapfana indirimbo kandi nziza rwose zari buzakundwa izo imbaraga nyinshi rero zishyirwa mu gushaka abagufasha kuko nangerega nari numvaga mfite ukuribwa ndibwa rimwe ariko iyo radio flash bidahari nk'imfashe ubuse muba munzi mwari kumbwirwa nande n'abandi bagiye bamfasha wenda mu itangazamakuru bya YouTube wenda bakantu ibiganiro nabyo nisaba ndabashimira nuvuga ngo uburyo aho bigeze rero ni ukwegera abantu bagufasha kugira ngo ibintu bigende neza kuko ubu ngubu ntabwo umuntu umwe agikora
ariko burya niko ubuzima bumeze ntawigira
rwose
nuko Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda umutumirwa ni Musengimana Eugene Prof Mbata niryo zina rye ryo kuri stage niryo zina rye ryo ku hariya kuri stage niko babivuga mbese hariya nabyita ku ruganiriro n'umunyarwenya rero n'umunyarwenya nkuko turimo tubiganira arimo arafasha n'abashaka kumwitura kugira ngo abagire inama y'ukuntu nabo impano zabo zatera imbere kuri telefone dufite muvunyi siriro muvunyi we
raho neza
urahura komeye
kamirindi nawe nubwo naringuherutse te harashize igihe te ntabwo nayimerutse kukumva sinzi aho wabaga
nari naragiye mu gakonje
okay nabyo ndabimenye
niyo mpamvu natangiye ikiganiro mbasuhuza ntimuraho neza
nibyo rwose
nuko uherereye he rero ubwira umutumirwa aho uherereye
ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza
ni mu burasirazuba bw'u Rwanda nyine
yego
nuko gusha ku ngingo
yego nkubita mbangura rero nagira ngo mbaze umutumirwa wacu hari abantu tuba mu gikari tutagera ku irembo nyine wende ibintu by'amakomedi bikiwe na tutabasha kugera kuri social media kuri social media nyine kuri YouTube cyase kuba twakurikirana ibyo bintu nyine hari abantu babasaza abakecuru abake ariko bateze amatwi radio ijwi rya Amerika bari kumva ikiganiro kiriho ese ntabwo yigeze atubwira igihe yatangiriye gukina komedi ariko nta nubwo yigeze atubwira niba ari ingaragu cyangwa yubatse uretse yuko Patrick Febre we nari ukuntu abivumbuye nyine ukuntu abaza umubare wa mu bana afite ntabwo tuzi ngo ni bangahe ikindi nagira ngo mbaze umutumirwa nagira ngo byibura agire agace gato byibura atavaho ngo atagize akantu dusetsaho byibura kugira ngo natwe dususuruke muri kano kabeho mbona gahari nyine ikindi nagira ngo mubaze hari abantu benshi icyo kintu bakomeje bakigaruka ariko nange reka nongere ngisubiremo iyo mpano hari abantu baba bagiye bazifite kandi ukabona ntazi ngo yabaza nde yakwitinyuka te yakora iki nagira ngo mubaze ikindi kintu kijyanye n'uburyo ki abantu muri sosiyete bamufata ese niba mu bo babana kuko ntabwo aba wenyine harahagenda harahakora mu bundi buzima ubundi mu buzima busanzwe we afata twe muri sosiyete ibyo bibazo nagira ngo mbaze murakoze cyane
muvunyi we nawe urakoze cyane
Da,
turi kumwe. Eugene ndumva uyu muvunyi ashaka kumusubiriramo rwose ubuzima bwawe muri make.
Kubijyanye na nabo bana nabanye n'umuntu tubyarana abana babiri. Ariko ntitwabasha gukomezanya. Ariko ni guteganya gukora ubukwe muri ino minsi ahubwo bazantwerera.
Urashaka kubukorana n'uwo mama wabo bana babiri cyangwa n'undi mbundi?
Oya ushagusanga ari yomuna ne cyangwa nawe yarano ni twese buri abantu babiri aba kunaniranwa ariko tutahuje n'ibyagenda neza ariko ndashaka gukora ubukwe bundi n'undi muntu
hanyuma abo bana se bari he
gusa abo twabanye ntabwo twigeze dukora ubukwe
abo bana babiri baba hehe
abana babiri babana na mama we ni mama wabo kandi n'abanje
ubitaho
ubitaho nk'uko bigomba
nuko hanyuma rero watangiye komedi ubwayo ryari
nigeze kubivuga n'ikizi nimba yabasha gufata amatwi nako gufata umwanya wo kubyumva
buriya ntabwo yabyumvise
harimo igihe rero indi umuntu aba aribwo akiza kuri radiyo birumvikana kandi nawe ari interese yo kumva ibyo bintu kandi afite n'ibyo agomba kubaza natangiye komedi ubundi komedi nayitangiye wenda wabona nayitangiye akiri umwana ifite nk'amezi nk'atanu wenda mu nda ubu nibwo nayitangiye
nuko
yivamo muri ayo mezi ndaza njya mu buzima busanzwe ahubwo ubu noneho bangira komedi
mu magambo makeya komedi noneho kugira ngo igutunge byatangiye ryari
kugira ngo intunge ubundi natangiye kwakitinga nk'umukomediye 2009 mbonye platifomu yo kwigaragaza kuko 2006 na 2007 nakomeje kurwana nabyo ariko ntibikunde
nyuma mu 2009 biza gucamo
kuko nari nkina mutoya ariko bitewe no kwihirima cyane no gukunda ikintu umuntu yakureba akabona imvune zawe n'uburyo ibintu bishaka n'uburyo wenda unabishoboye amaplatform n'ubwo buryo rero
yagarutse ku kindi nanone ndibwira ko ahari hari akantu udakomozaho neza ngo bakumve neza uko ukuntu umuntu yakwitinyuka nyine uvuga ko wabanje kurwana nabyo nuko wabisobanuye ibyawe ubwo rero urugero ariko rero ndumva hari akantu bagifiteho ingingimira umuntu yakwitinyuka gute
kwitinyuka k'umuntu ubundi rero njabwira aba artiste bagenzi banjye ariko bakora comedy kuko ndi umunyamabanga nshingwabikorwa muri kitwa RFC Rwanda Comedy Club njya mbabwira ngo ibi bintu urimo uratanga ku bandi wowe ubyicurujeho wabigura banje rero ngo ibi bintu ndi guha abandi njyewe mbyicurujeho njye nanjye nabigura niwe ngo nubona nawe ibintu ucuruza ku bandi nawe wabigura uzabikurikire kuko buriya impano y'umuntu imenywe nawe ku giti cye
hanyuma abandi bakayibona nyuma
abandi babimenye nyuma none akarwana nayo mpaka abandi babimenye buriya abantu batangira kumenya ko ufite impano umaze igihe urwana nayo buriya urebye intambara ibera mu mutima bitewe n'impano n'intambara nini cyane hari abantu benshi batuye nk'abana batoya abana batoya ababyeyi barabanga abandi bantu bahanze bakagufata nabi ariko uri ku rugamba rukomeye cyane
nuko noneho rero akandi kabazo yabajije ati sosiyete igufata gute aha nanjye reka nshyireho agakeregeshwa kanjye ni ukubera ko nyiri umwana numvaga bavuga tuvuge Sagihobe ni umuntu wagendaga acuranga ntacyo bimumariye mbese nta kintu yinjiriza urugo ahubwo afite impano yego ariko kugira ngo ayikoreshe agira icyo yungura urugo n'urugo ntarukorera ahubwo akagenda acuranga gusa ntahembwe bamwe bakamwihera nk'agacupa hari gutyo akaba ariko abaho bakamwita Sagihobe none mbese ku buryo sosiyete wasangaga umuntu nk'ubu w'umuhanzi wifitemo impano y'ubuhanzi sosiyete itamuha agaciro ubu rero wowe sosiyete igufata gute
ibyo uvuze ntabwo ugiye kure y'ukuri ntabwo ugiye kure y'ukuri kuko ni ukuri kwa nyako ariko nanone ku rundi ruhande buri muntu wese niwe oriyanta impano ye n'uburyo agomba kuyibyaza umusaruro ubundi twabanje n'ubundi ari ubwo buryo tubayeho ugatanga impano kugira ngo igaragaze noneho banyuye kuyibonamo umusaruro bakawubona ariko we ntugire icyo ubona byabaye imyaka myinshi twarabikoze imyaka myinshi ariko ubungubu tumaze kugera kuri rwa rwego hamaze kuza platforms nyinshi zishobora gufasha umuntu kubasha kwibyaza umusaruro ugakora ikintu nawe ukabasha kugira icyo ukibonamo
ariko mwebwe icyo gihe mwabikoraga gutyo ku buntu bwari nko ku buryo bwo kwimenyekanisha mufite icyo mugamije mufite intumbero mufite icyerekezo mushaka kugeraho
reka dana iyo ntumbero ntabwo yari ihari twari tubizi ko ibintu bizahinduka nabyo twari tuzi gusa twarabikundaga twarabikundaga kandi tukanavunikira tutazi ngo wenda ngo bizinjiza amafaranga cyangwa se ntibizagenda gute impano yose umuntu wese uri mu mpano ameze nk'umusazi ntibagira kubwira ngo umuntu hanze wese uri mu mpano ye kandi umuhanzi nyamuhanzi nimba hari abari kunyumva kuri radiyo umuhanzi nyamuhanzi buriya mu mpano ye aba ameze nk'umusoryo
ni ukuvuga ko adashobora kuyipfundikira
reka none se yarwana nayo ntabwo warwana n'ikintu kirimo indani ahubwo urwana n'ikiri hanze yawe
none rero ubu ngubu sosiyete irabemera namwe muritunze umwuga wanyu urabatunze ubuhanzi bwanyu burabatunze urwenya rwanyu urabatunze sosiyete rero irabemera
hari mu mafoto naguhaye mbere y'uko ukora posite ariyo naguhaye nicyo iwanjye muri saro sinzi nimba warayibonye naguhaye mu mafoto agejeje kuri atatu
wicaye muri saro wambaye umupira wanditseho Visit Rwanda ni uri kuri Facebook twakize uyu munsi
yego ari ni wangi rero n'uwa ngo umuntu bayo kuri ya buri yababayeho nawe buri atutabeshyaga
babibonye rero kuri ubwo na urabibibwiriye iwawe muri salon barahareba biri kuri Facebook VO radio yacu rwose nuko noneho rero muvunyi yigeze kukubwira ati watubwiye akantu se gashekeje mwanya nuwo none
sasa bitorgo
eh
yera njinga kuri televiziyo natanze ari umunyamakuru bano bari pota bajya kuri tele yitwa Gabrielini cyo gihe ajya kuri tele ahantu ruzarwa rutabura icyo gihe mwana ari yituye muri wese uguye muri none akora stand up watwagiraga munye rwa rutabura twasanga umwana aguye muri wese twajije umuyobozi umurenge atubwira ko umwana aguye muri wese twaza umuyobozi wa polisi atubwira ko umwana aguye muri wese Bizimana Belgine Yego TV muri wese ujyanye nawe yaguye muri wese
hagato ubwo nyine yari inkuru nyakuri koko ariko nyine ubwo ngubwoza kubikura mutundi tuntu hagati aho amatsiko gusa uwo mwana yabayeho
ariko buryo inkuru y'uburyo yipotinze mu bitere igihunga byarangiye nawe yaguye muri wese nicyo gisekeje kirimo kuko ngiye muri komedi nkora ngomba gukora komedi ifite icyo yedika kuri sosiyete kuko hari uburyo bubiri hari uburyo abantu baseka ibyo ukora hari n'uburyo abantu baseka wowe rero muri komedi ibyo bintu yombi ukabona abantu bari guseka wowe ukagira ngo barimo baraseka ukagira ngo wabashekeje bari guseka wowe ntabwo bari guseka umwuga wawe
ubwo waba guseka se kubera iyi mpamvu
uri out of your mind ariko komedi nziza ni uko utegura icyo abantu kikabasetsa n'icyo nabigisha igihe babaseka ibyo wabateguriye ntabwo babaseka wowe
abwirwa benshi akumva beneyo radiyo ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga umushyitsi Musengimana Eugene Prof Mbata ni umunyarwenya ari kungura inama rero abandi ukuntu urwenya rukiri rushobora gutunga umuntu nubwo bigoye kurwana n'impano umuntu aba yaravukanye kuri telefone dufite Mbabazi Eric na Best Awilo Best Awilo ube wihanganye gato tubanzirize kuri Mbabazi Eric Mbabazi we
yego turakomeye cyane
niko ko numva umeze nk'uri mu mvura
mana mu Rwanda imvura iri kugwa mu majyepfo niho duherereye
umukaye karere
mu karere ka Nyanza
nuko
hanyuma nagira ngo ngiye utuntu tubaza nka dutatu nabazaho Mbata nenda kumubaza tundi yatangiye komedi nyarwanda se cyangwa yinjiye muri sinema nyarwanda afite imyaka ingana iki ese ni iki cyamwetsiye kugira ngo abe yazijyamo ikindi kibazo kiragira kiti Mbata ukureba komedi nyarwanda urwego ziyo cyangwa se na sinema zose nyarwanda muri rusange ubona ziri ku rwego rushimishije ese nimba rudashimishije ni iki cyakorwa kugira ngo zigere ku rwego rushimishije ndumva ibyo bibazo ndaza kuba nsubijwe ahari
urakoze cyane Mbata we nkubwire rero
muri sinema bitewe n'uko nabikundaga nabigarutseho gatoya narabikundaga kandi noneho sinema twahereye ku bintu bito cyane bya komedi ari nabyo turi kuvugaho nyuma tujya kuri radiyo ariko numva ko imyaka natangiriho n'iriya navuze n'ubundi
yego wavuze umwaka w'2009 ariko aravuga ngo wari ufite imyaka ingahe
nari mfite imyaka ingahe icyo gihe icyo gihe numva nari mfite imyaka 20
nuko ubwo arashubijwe hanyuma rero urwenya rugeze ku ruhe rwego ubu ngubu mu Rwanda
urwenya rugeze avuga ko kubera ko nk'urugero hari aba abanyarwenya dufite batangiye kujya bagenda bicaye urabizi ko mu Rwanda kugira ngo ubore umuhanzi ubundi twagombaga kuba turabasabirizi ariko ubu ngubu ntabwo tukiri abasabirizi b'abantu ubundi umuhanzi yabaga agomba kuba ari umuntu wa muntu uzwi ko ari umuhanzi ikicirariya kanaka kamuvumba na kanaka kamuvumba ariko ubu ngubu tugurira abantu inzoga icyo ni urumva ntabwo turi basagihobe icya kabiri wenda tutangiye kugira abahanzi bagiraho bataha badafite uburyo bahangayitse cyane n'ubuzima ni ibintu biri kugenda biza gake ariko bizagenda bikunda noneho ku rwego rwa komedi rwo mpamya ko neza ko abakomediye nubwo wenda tutagira ibitaramo byinshi bya komedi ariko amavideo yacu bagiye bayareba kuri YouTube byadufasha nabyo bikagenda neza bityo bikadutunga
ariko muri rusange kuko ntabwo ari ku rwego rwanyu umwenyine gusa n'abantu abanyarwanda mubona bagenda baba benshi bamenya urwenya bakarukunda
bararukunda cyane kubera ko ku isi yose abantu bose bakeneye kuruhuka mu mutwe
no guseka no kwishimisha
yego rero nta muntu waruhuka mu mutwe abonye ibintu bimurushya mu mutwe bisobanuye ko tugomba gutegura ibintu bibaruhura mu mutwe bakishima bakaruhuka mu mutwe bityo natwe bakaduha icyo kurya yego
Radio Ijwi rya Amerika nkuko nari nababwiye mu kanya tufite na Best Awilo kuri telefone utegereje Awilo
yego ndavumva
urahura komeye
ndakomeye ndashima Imana
haleluya uherereye hehe banza ubwire umutumirwa amazina yawe none umubwire nawe uherereye
kano kanya ndi mu ntara y'Amajyaruguru ya Musanze mu mujyi aho twagiye kuba twashakisha twakora ibintu bigiye bitandukanye ano mu mujyi wa Musanze naho ndabona aka akavura gasa naho kagiye kuba kagwa ndabona akamero gahari umbeshe ku buryo ubona imvura ijya kuba yagwa mu kanya
amazina yawe rero kubera ko ayo wanditse kuri Facebook Vewa Radio yacu Best Awilo ndibwira ko atari yo mazina ya Sona Nyoko
yego amazina abazi banje banyuse ni Fraterne Mudatinya ariko angwa kuri Facebook mukamubona ko nkoresha Best Awilo
Mudatinya
Mudatinya Fraterne
nuko Mudatinya we gusha ku ngingo rero
kugusha kuba icyo nabaza Professor Mbata ariko ikibazo cya mbere buriya ko avuga ngo yasezeye kuba yakora kuri televiziyo kandi ibiganiro akora kuba ko byakunora cyane ntabwo ashobora kuba yarihuse cyane nyuma akazaba kuba yakishuza icya kabiri kuba yahisemo kugenda aho ngaho umuryango we ntabwo ushobora kuzahura n'ikibazo bitewe n'uko wenda ataragera ku rwego ruri high level ugereranyije n'abandi ba comedian like ayo nanga amazeru nako ntavuga agasanga wenda we asanzwe yarahutse nyuma akazicuza nyuma ukabona umuryango wenda we uramutaye cyangwa usanga nawe wenda abashe kuba yakibagirana nyuma akonya kwishaka ukuntu yasubira kuri radio akaba yabura ukuntu yasubira cyangwa kuri radio cyangwa kuri televiziyo cyangwa tuje nsoza nshobora kuba navugira mise akora abandi bantu yabiretse ajya kuba yakora abandi bantu cyangwa se ajya kuba yakikorera murakoze muri studio n'abasomye ijambo
yee urakoze Mudatinya we
yego
Eugene we umwanya ni uwawe rero
nabyo bise nabajije ngo kuba narasezeye kuri televiziyo nkavaho mbere naba narihuse ntabwo navuga ko nihuse kubera ko ibintu byose dukora tureba inyungu z'umuntu ku giti cye ukareba n'iz'umuryango wawe icyo ni icya mbere kandi noneho hari imyaka ugeraho ugatangira gufokasinga ku buzima bwawe noneho ureba n'uko uzasaza n'amasaziro yawe kuruta uko waba ukeneye kubaka izina icyo ni numva ari icyo cyo agisubijwe ntabwo rero nzakenera gusubira hariya ngo byange kubera ko ntabwo nigeze njyana n'ubundi kuko ntacyo nari nshoboye udashoboye ntabwo baguha platform ntabwo nihuse kuko n'ubu ngubu mpaye platform ariko itanga ibijyanye n'iby'umuryango wanjye ukeneye it's fine nushake umpe platform kuri YouTube nushake umpe ahandi hantu hariho hose ariko umpa iby'umuryango ukeneye I'm able kubikora ariko ikintu kidahari ni ugukora ibintu ntari kubonamo nanjye inyungu
uteganyiriza n'umuryango
integanyiza n'umuryango
hagati aho ngaho dusubiye inyuma ibyo ngibyo byo guteganya burya kuzigama ntabwo ari ibintu byoroshye nagiye mbiganiraho n'abantu benshi cyane ntabwo byoroshye nyamara abantu b'abanyabwenge mu byerekeranye n'ubukungu n'ibiki byose baravuga bati iyo wigomwe byibura 10% by'ibyo winjiza ukabyigomwa ugashyira hari ukabyibagirwa rwose ugashyingura ukibagirwa 10% ntabwo bikubuza kubaho neza ngo ufite amafaranga makeya kandi urimo wibikira buhoro 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 10% kiri hariya uryibagirwa ubwo ngo ndikubwira n'abakiri batoya
nuko
bajye bamenya kuzigama hakiri kare 10% kiri hariya uzigame ushyingure ubyibagirwe uzakomeza wibereho rwose kandi mu myaka iri imbere uzasanga ufite amamiliyoni nuko mu magambo makeya rero Mudatinya Fraterne alias Besta Willow umubwiye yuko utihuse ntuzicuza kandi n'umuryango wawe ni ukorera mu magambo makeya yashubijwe nibyo
yego ari kiri yarabaje nibuka neza ariko numva ntabwo abaje ikibazo kibi
ndumva ari nk'ubyo kwikorera ngo usigaye wikorera
ndi kwikorera njyewe YouTube nafunguye YouTube channel yanjye YouTube channel yanjye nabanje gushyiraho imipira ariko ubungubu ndimo nashyiraho ibiganiro byanjye bya comedy abantu batarabona mbata wenda mu buzima bundi busanzwe igitaramo cya mbere nakoze ni ikejo cya Bambino out of TV ubwo nicyo cya mbere nabanje gukora ikejo cya Bambino noneho ngiye gushyiraho n'ibiganiro bya comedy bindi nk'uko nabikoraga kuri televiziyo tugiye kujya kuri iyo channel yitwa Mbata TV
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri telefone dufite Cedric Sabukwigura mu Burundi kuri Facebook bashyiraho amazina ashimishije Cedric we uramuzi
radio flash nyikora kuri radio yarankurikiraga
uramuzi no kugikoba ku buryo muhuye uhita umumenya
oya ntabwo nita umumenya ariko muzi kuri social media guhera kera kuri radio flash mu kiganiro nakoraga zitwaga Fred Warawara namubonaga arakomentizaga kandi agatanga comment nka ziriya n'ubundi
ubwo rero nawe arakuzi nyine wasanga no kuzi no ku mubiri ku isura
ubwo wasanga nzi wenda ariko nge ntabwo muzi araza kumbonera
ye nuko noneho rero nyine duhamagare Cedric mu Burundi Cedric we
yego
urahura komeye
ndakomeye aho ni sawa
yego ni sawa uherereye hehe
uherereye mu Burundi mu ntara ya Ruyigi
mu ntara ya Ruyigi nuko gusha ku ngingo rero
nashaka kubaza umuntu ese kugira aze gukora kuri radio yerekeza gukora ibyiwe icyo wacara ibuntu ndiye kuyoba yari yagaye donka aho hantu cyane yari yashaka ati yigenge mu byiwe hanyuma
yego
nenda musaba impanuro yotekereye abandi bantu boba bavuga yuko bafise akazi bindiza ku kwezi bakorera nko muri leta hanyuma ugasanga bagiye kurangiza nabi mu gihe bashyigije imyaka yo gukukuruka ni nk'akari kajyambo batekereye kugira ngo baze barangize neza ubusaza bwabo murakoze
ye na urakoze cyane Cedric we niko uje uyu Cedric agushije ku kabazo kari kaducitse kamudatinye ikintu cyatumye niki cyatumye koko ugira gutyo ugafata icyemezo ukajya kwikorera n'uyu nguyu yari yarakibajije nuko komeza
icya mbere wenda naheraho bifite imyaka 35 ubundi tubara ko mu imyaka yo gukora muri Afurika tubara ko ari imyaka 45 gutyo 45 burya yiyengeje ntacyo cyo ushoboye gukora wowe ushoboye kumanaginga ibyo wakoze kuko imbaraga ziba zacitse nuko mbyumva sinzi muraza kumbabariza nuko ngo rero iyo ugeze kuri iyo myaka ubona nta kintu urabasha kugeraho ibyo biba byabaye ikibazo ugomba guhindura strategi z'imikorere ugakora mu buryo bwagutse kandi icyo nakuye ahangaha reka kibyaze undi musaruro bityo bitume ntera imbere nk'urubyiruko
nuko rero ubwo ngubwo wajya kugera mu zabukuru ni ukuvuga ko ugomba kubitegura
mbere cyane
ukizigamye
kubiziga mambere kuko itukabati none se ko hano negamye kwa kanaka umunsi kanaka igize ikibazo cyo kuba atagihaje kwati rero umunsi ndagiye hari warucumitse wanjye shaki uje uzajya gute umaze gusaza uzashaka gute aho ujya umaze gusaza rero nashatse aho ujya hakiri kare nifite imbaraga zo kugeza niyo mpamvu namubwira musaba abantu bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda
n'ikirundi
oya ikirundi n'ikinyarwanda byose ni ibintu birene bazakubeza
yego
abantu bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda mu bihugu byose nabizi izi bya Amerika mwumva ku isi hose bose bamfashe kuko njye ntago mfite ubushobozi bwo kwigira kuko nibo nkorera nyine umukozi w'abanyarwanda muri rusange n'abavuga ikinyarwanda baba ari abarundi n'abanyarwanda njye niko mbafata
oya kuki se batavuga ko ahubwo uri umurundi ikomereza
nawe ntiwanjye uti umurundi nta kibazo kuko n'ubundi ndi umurundi kuko umuntu wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda njye mufata nk'umunyarwanda bamfashe dukorere hamwe kuko nta mugabo umwe ndamutse mfite ubushobozi bwo kwigira ntabwo nakabaye mbakeneye kandi nanone ndamutse mfite ubushobozi bwo kwigira nakabaye inshinga kenkayuri ariko icyo ncuruza ni impano yanjye nkayicuruza ku bantu bumva ururimi nyikoramo bamfashe rero bakane subscribe kuri channel yanjye ya Mbata TV barebe n'ibyo mbaha kugira ngo byibuze nanjye bimfashe
jya wigisha ariko n'urubyiruko nyine kwitinyuka
bitinyuki rega hari ikindi kintu wenda ntakubwiye wenda kame mirongo irindwi na gatanu ku ijana by'abatuye isi uko mbyumva ni imibare yanjye nkora muri mbatadoroji mfite sisiteme yitwa mbatiyerizimi nsanga abantu benshi batunzwe n'amakuru kanono haje social media platforms nyinshi zafasha buri muntu wese kuba yabasha kwigira kwigira ya mpano yawe kumva naho kugira ngo ujye kugwa wirukanka inyuma y'umuntu utari buze kukumva ushaka gushaka aho wishyira buriya impano ntago impano ubwayo irivugira
reka guca mu ijambo rwose kuko iminota irimo iragenda kandi hari ishami Shukuru Mike utegereje kuri telefone umbabarire tumuha akajambo kagufiya noneho twanzura ikiganiro vuba vuba Shami we
arabe
urahura komeye
murakomeye mwebwe
mu masogonde 10 ngaho uvuga icyo ushaka
oba tata mwibariza dosteri nashaka kumubaza agiye inama urubyiruko ufite imana ariko rudafitanu rwazigaragare rero narakitubwira ibya social media platforms ariko ngiye kubwanye numvaga ari amamoza se nawe watanga wenda nk'ikintu cyo guheraho cy'ingenzi
Shami
warasima
ubwo ni ukuvuga ko utakuri iki kiganiro reka nkohereze kuri www.radioyacu.com hanyuma ikiganiro cyumve neza kirahari ibyo byose yabivuze pe ndakurahiye yabivuze inshuro nyinshi ndagushimiye cyane Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda hari umuntu witwa niyo nkuru Magnifique umukunzi w'Ijwi rya Amerika wanditse kuri radio yacu VOA kuri Facebook nyine ati mbata ndamwemera noneho natwe aratubwira ati ariko muzagure imirongo yanyu igere kure natwe mu cyaro tujye tubumva kuri FM niyo nkuru ntabwo nzi cyaro uherereye mahori ahariho ariko iki kibazo twari tukimazemo iminsi mu ntara z'uburengerazuba n'amajyaruguru mu Rwanda nagira ngo nkubwire rwose ko Radio Ijwi rya Amerika irimo ibitunganya mu minsi ya vuba cyane muri biriya bice by'u Rwanda muzajya mwumva FM Ijwi rya Amerika maze rero ndabashimiye cyane umwanya utubanye mutoya ariko ararekwa ntashira Musengimana nawe ndagushimiye rwose mwese murakarama Unite, 'cause we're moving right out of Babylon.
and we're going to our father's land. Yeah. How good and how pleasant it would be before God and man, yeah, to see the unification of all Africa. Ifisa bakozi bakarorero batanga makuru